get tight, uji entertain au kuficha campaign. Sema walai na unadanganya. Life na joita kukain. Peace of mind do kitu awana. Try kutuliza brain. Na feature white na lipwa na fame. Na jua wanasikia kujimir. Utona disguise sikianza kufade. Na time utona to change. Watatry kusema wali kumake. Swange jimake. Patience ya mind waga ina fail. Unaribu vibes unatupwa nje. Unasikia na light na puliza J. Na jua wanasikia kujimurder.
Days are mine of late. Zote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long. Days are mine of late. Zote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long.
Naona my smile, naona my face. Zingine familia, zingine na guest. Blessed vile wezi amini. Nimeshinda siku mzima na finya refresh. Fresh na rap kama mimi. Hakuna mtu mwingine na try ku impress. Yes, nacheka na nyinyi. Nkicheza ngachini, juu nacheza chess. Kwa life ya mine we ni guest. Ukitoka jua kuna next. Ukisikia tamaa hiyo ni flesh. Ukishiwa jua we ni ex. Niko on my grind ka crusher. Na plan hadi time ya kurest. Fast buggy side ka Asha. Sikia buzz yoni Nairobi West.
You just wanna feel something. Just wanna feel.
Maybe ni mimi ni fema manini. Watiaji ni wengi, maflow ni baridi. Mashoni wazimu, madola ni mingi. Nkidai na za bini, ni bini, ni bini. Ukishaka tasimu, shashika ingine. Mwaka imejaa kwa flyer. Ni mimi, ni mimi, ni mimi. Shona kakitu. Na ujaona atakitu. Maybe ni mimi ni fema manini. Watiaji ni wengi, maflow ni baridi. Mashoni wazimu, madola ni mingi. Kwa flyer ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi.
Days are mine of late. Zote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long. Days are mine of late. Zote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long.